live, Mr. Lodi.
Hey, rakasho popo popo seye seye. Eta se gratiso, sambo na nia. Hey, Yesu ni meku yu, Yesu asina piriyo. Let it know, oh. Nataka mkoko muri zani ya kopa na kopa wapi, na kopa wapi. Asuko taka chumba kuwela. Ura mingo, sita nage wanya kwa mbili. Sala sina piriyo, asina piriyo. Tatu jumlisha mbili.
Omikira wapi mseki, walo fami ya mseki, pengine kwenye mseki ya mikuti. Wengine kwenye mseki mamluki, wapige na misinga na mikuki. Omikira wapi mseki, walo fami ya mseki, pengine kwenye mseki ya mikuti. Wengine kwenye mseki mamluki, wapige misinga na mikuki.
Kole katobo wa nyau kari, nyau kari, nyau kari, nyau kari, nyau kari, nyau kari. Kepigwa mchuti nyau kari, nyau kari, nyau kari, nyau kari, nyau kari, nyau kari. Pija kota kota tula kazu nao, tula kazu nao.
Mseki walu fami ya mseki, pengine kwenye mseki ya mikuti. Wengine kwenye mseki mamluki, wapige na misinga na mikuki. Omikira wapi mseki walu fami ya mseki, pengine kwenye mseki ya mikuti. Wengine kwenye mseki mamluki, wapige misinga na mikuki.
Tishelewe pija mazona siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago. Tishelewe vuta makubwa siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago. Tishelewe kumkili mtu siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago. Tishelewe kumkata mtu siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago, siompi wanyago.
Salanka ndo matembo, akibisha e.
Pija panga nyeki none sopo sopo, none sopo sopo, none sopo sopo. None, this is what you know, so for support. None, so for support. None, so for support. None, come in him. None, so for support. None, so for support. None, so for support. We are Pangany Kenyaki, none, so for support. None, so for support. None, so for support. We are Wem Dubosani, none, so for support. None, so for support. None, so for support. We are Wem Kirisita, none, so for support. None, so for support. None, so for support. Mama nake tete sando polo kaubon, unake tete sando polo kaubon, unake tete sando polo kaubon, 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 unake tete saki cha kaubon, unake tete sando polo kaubon, unake tete sando polo kaubon, 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 sihia, toto salanga matembo ni chini jambo, ibo, imiashwa na fuguo,
bidwa kwa, toto shere. Pili saba moja moja
Babu yako
Naza mshamu
Chateni
Nakubali sana watoto wa tandale
Nigupanya
Jumba shumi mjomba kabiri
Zungu taira
Nakubali sana watoto bize gang junkies
Ensema
Zizu
Kiderali
Watoto mtuala mkana lady
Hela gali yato
Tofefa kala wazi walo walo jayi babu
Hawisi
Waiso stabili
Chateni mido
Nakubali sana watoto wa chamu ino mologoro Nakubali sana mtuto wa shibaka mologoro wapu Nakubali sana watoto wa mwuchu
Kome paka dome menki ya nyau Nyau, 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 nyau
Wanjo ifo imenki ya nyau
Nyau, 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 nyau mi paka do me menki ya nyao 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 nyao
sala sinam pri 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 pri
na baki na sisa kazi mi kazo
sala sinam pri do
pesi grafiki
dudu malaria pio pio kero kwa Tanzania
maritwa Qatar
monti bigi
wana alama uza mashamba
hablo skola
baba mwana
baba ake na jesu ya moto mendi
sando wasuna
watoto mbande wanje
kumbari sana watoto nchibofu na kumbari sana mwana mbofu sakangani na kumbari sana meneja tiso mwana
na kumbari sana
shakashunde
watoto mazese
wanke mangeza
sana watoto mburati
super magama
ibado sija sikia watoto wa kirungure mwisho
kicherenya
asamiro
wazwa mamelodi
mamba mazuna
mjomba mashuzi
kalasina pirio
sangwa na aje alasa
DJ Kibenya Baba Nadia Supplier.